Ntewo wechibina cha National Resistance Movement mukampala era meyo wegombola yomkuru wechibuga Salimu Uhuru agamba nti ekiwandiiko kye yawandikidde akulembera ekibuga Kampala Sharifa Buzeki ayagala wabeewo okunnyonnyola lwaki ekitongole kya KCCA tekinnasisa mu nkola butale gamba ngaakakaabeerangawo olunaku olw'essande kayitibwanga Sunday Market nga buno buwa abantu abatalina midaala we basobola okutundira ku lunaku olw'essande. Salimu Uhuru agamba nti juzi baayogeraganya ne saba minister Nabbanja ne bakkiriziganya enteekateeka eno etukizibwe mu kibuga. Uhuru agamba nti wakuwandiikira akulira ekitongole ekya KCCA Sharifa Buzeki anyonyole ekibalowooza ku kino.
Twavuddeyo era mbadde mu State House ne Madam Prime Minister ku nsonga ya Sunday Market, era mangu ddala twakanya Sunday Market eyina okuddako, era muntu yenna avaayo ng'ayogera ludicha ku ekyo gye twakanyiza, kuba nga mmeya kitukakatako oba KCC okupulaninga abatembeyi n'abasuubuzi okulaba asobola okubeera mu kibuga kino. But however ekiro asipanawo era mpandise ebbaluwa wa ED okulaba challenge yavuddewa. Lwaki Sunday Market ebaddeyo? Kubanga oba problem ebadde side ye nga Sunday okugema obubbi buno. Mu butuufu tukirize bannange, ba taxi nammwe mubadde in discipline nga buli wamu mubadde mufuddeyo stages, so tukirize stages ezibadde out of park mudeyo mu stages mu park mubeere nga mu basaabazi baingire mu park. But for now
bwa malirize ebyo munteekateeka yemwe okulongoza ekibuga abamu ku bakulembeze ba taxi n'abagoba ba boda boda nabo baliko bye boogedde kaweefube ow'okulongoosa ekibuga kino. Mustafa Mayambala amyuka ssentebe w'ekitongole Federation of Uganda Taxi Operators Union UTOF agamba nti baagala Kampala Capital City Authority eyanukule ku bisuubizo pulezidenti bye yawa abantu omuli okubateerawo stage ne paaka mu bifo ebiriraanye ekibuga.
Tereza ekintu ekyo president ya gamba SCCA mugende creatinge more stages mutondo okusobola okuyamba abantu banga abanaku bwe banaalinyira emmotoka. Kati okuva mu mwaka 2016-2018 president wetu amusinkanira we yama tuko lwalero KCC tekola nga yo stage neki ne bakola enguudo empya osanga tebaziteekako stages. Ekirala yabagamba munoonye ettaka mu buli division ya Kampala government ezimbemu tax parks bbiri mu division, era okuva olwo tewali yadde paaka emu gye baali bakoze aba KCCA. So tuteke
Frank Maweje ssentebe w'ekibiina ekigatta abagoba ba boda boda mu kibuga Kampala agamba nti baagala okutereereza ddala omulimu guno okuyita mu kulwanyisa emize egireetebwa abantu abamu ku stage ez'enjawulo.
Akaluwe kabeereddewo aba boda boda bayika mu kibuga buli luguudo luyingiza Kampala lubadde lwayiwa okuvira ddala erugazi nga Jinja Road yonna okupaakingana mu kkubo, Bombo Road, Gayaza Road okuvira ddala eyo zero bwe bonna nga bayiwa ku mini price awo na kwaluwa paaka nga tulina woyisa kigere. So nabwe kita masteji gaffe gabadde tegalina busizo, abasaabaze tetukyabafuna. Ate ekirala ng'abantu abo bajja bayiika mu kibuga boda boda ababa wabweru olw'okuba tebamanyikiddwa gye bava ng'ebikola byonna byonna ebyokumenya amateeka byonna byetoloera ku bbo nga tebaddiza basaabaze balansi mu bbo mwemwekwesa ate abanyakula obusawo bw'abakyala bapaakinga buli wamu bakozesa olulimi olwesittaza nga tebalina kyonna kyonna kyeberaliikirira. Na bwe kityo naffe tugamba nti ekiragiro ekyo twagala kisigale nga kikola ate kisigalirewo ddala nga kikola buli wa boda boda adde ku siteegi.